هانا وحق قرد ويتسو قبل قبودي خبض وكيديي مدحويني شو بايدن كلانا حالي شعبكا مرايشنكا خبضا او لغو مقعابو State of the Union اليا فرين سندلاه او مدحوينها مرايشنكو كهور كيديو حرونتا كونغرسكا او اي سيوة تشير اه او لفرديان حبنها كونغرسكا اي مرايشنكو خبضا سيوة حدا وضي وريها بيويدا محمد عبد حسن صنديري او استوديها اقلاسوغان استقع يعني نوسو كوريا محمد
مهتن اسماعيل مدحوين باين علي خدد ديسا بلابي قياسي ساقالكي في النمو حلقة واشنطن وهذا قياسي ساعد يدوري صدن دقيقة لغة جوغو وحانا او مركوه رئيسا كهاللي شاكتا مرايكن كو اني تاي مدهور مركي يعد كيسي وين له
The story of America is a story of progress and resilience of always moving forward of never ever giving up It's a story unique among all nations. We're the only country that has emerged from every crisis we've ever entered.
waxa uu sheekada Mareykanka waa mid ku saleysan horumar iyo adkaysi waxaanu nahay dalka kaliya ka soo kabta dhibaato kasta oo soo fasarta isla markaa uu ka baxana si xogaysta taasina waa waxaan markale sameeyno madaxweynaha ayaa ka hadlay in dhaqaaluhu uu si leeyahay haatan uu soo badan yahay
My economic plans about investing in places and people that have been forgotten. So many of you listen to me tonight. I know you feel it. So many of you felt like you've just simply been forgotten.
madaxweynuhu wuxuu yidhi laba sano ka hor dhaqaalaheennu uu liicayay caawaan halkan taaganahayna waxaan abuurnay ilaa iyo 12 milyan oo shaqo cusub ah kuwaas waa shaqooyinkii ugu badnaa ee madaxweynuhu ku abuuray muddo laba sano ah kana badan shaqooyinka uu abuuray madaxweyne xilka haya muddo 4 sano ah laba sano kahor xanuunka COVID-19 ayaa xayiray ganacsigeena ayuu yidhi isagoo sababay in dugsiyadeennu ay xirmaan waxa uuna gaadhsiiyey wax badan maanta oon halkan taagannahay xanuunka COVID-19 wax saameynaa kuma laha hab nololeedkeenna laba sano kahor waxaa nidaamkeena dimuqraadiga soo food saartay halistii ugu weyneyd tan iyo wixii ka dambeeyey dagaalkii sokeeyaha sa ahaatee maanta inkastoo ay nabadrayna gaareen haddana nidaamkeena dimuqraadiga ahay waxa uu yahay mid aan liicaynin oon jabaynin ayuu yidhi madaxweynaha ayaa dhinaca kale ka hadlay dhinaca qorshaha dhaqaalaha waxaanu yidhi qorshahayga dhaqaale waxa uu ku salaysan yahay in la maalgeliyo goobaha ay dadka la hilmaamay intii lagu guda jiray kacdoonkii dhaqaale ee 4 sano ee lasoo dhaafay dad badan ayaa laga tegay ama loola dhaqmay sidii inaanay muuqanin
We could work together the last Congress. There's no reason we can't work together and find consensus on important things in this Congress as well.
inay xusuustaan shaqooyinkii iyo meesha ay ka baxeen waxaa laga yaabaa buu yidhi inaad weydiinaysaan inaad fursad kale helayso adigii caruurtaada oo aad horey u socon karaysaan adigo oo aan ka guurin gobolkaaga arrintani way ii dhacday buu yidhi taasina waa sababta aan u dhisayno dhaqaale aan cidna laga tegaynin iyo in dib loo soo celiyo shaqooyinkii iyadoo qabkii uu soo noqonayo sababta abuu yidhi xulashooyinka aan samaynay 2 sano ee lasoo dhaafay ayaa arrintaasi keenaya tani waa naqshadii shaqaalaha murugmaalka ah si ay dib ugu dhisaan maraykanka islamarkaasna ay u sameeyaan isbedel run ah oo saameeya nolosheenna ayuu yidhi isagoo ka hadlayo xubnaha xisbiga jamhuuriga ayuu in badan ku celceliyey inuu doonayo inuu wada shaqayn ka helo labadeena
I think a lot of you at home agree with me and many people that you know the tax system is not fair it is not fair
waxa uu qaar badan oo guriga iga dhageysanaya way igu raacayaan in hanaanka cashuurtu aanu cadaalad ahayn sanadkii 2020kii shan iyo konton shirkadood oo ka mid a kuwa ugu waaweyn oo sameeyey lacag dhan ilaa $40 billion oo dollar ma ayna bixin wax cashuura sharcigan hadda saxeexay waxa uu keenayaa in shirkadaha balaayinta dollar sameeya ay bixiyaan 15% taasoo xitaa ka yar cashuurta ay bixiso kalkaalisada caafimaadku mar uu ka hadlayey qiimaha sare ee caymiska caafimaadka ayaa waxa uu yidhi
We said we were doing this and we said we passed the law to do it. but people didn't know the law didn't take effect until January 1 of this year. We capped the cost of insulin.
waxa uu maalin walba malaayiin qof ayaa u baahda maadada insulinka si ay u xakameeyaan xanuunkooda macaanka si ay u sii noolaadaan. Insulintu muddo 100 sano ayay jirtay. Shirkadaha daaweynka sameeya waxaa ugu kaca $10 inay sameeyaan, hase yeeshee shirkadahan waaweyn waxay si aan cadaalad ahayn dadka uga iibiyaan $100 si ay iyagu u faa'iidaan. Taasi ma sii jiraysa, ayuu yidhi. Hadda waxaan ka dhignay qiimaha insulinta bishii $35 oo keliya, kuwaasoo dadka waaweyni ay bixinayaan. Madaxweynaha Maraykanka ayaa khudbadiisa kaga hadlay dhinacyada amniga iyo arrimaha dibadda. Mar uu amniga gudaha ka hadlayay, waxa uu tusaale usoo qaatay dil askar booliisi ay u geysteen wiil dhalinyaro ah gobolka Tennessee. Waxa uu sheegay in loo baahan yahay in la tababaro ciidamada askarta si ay u ilaaliyaan nafta muwaadiniinta. Ismaaciil.
Astaad u mahadsan tahay Maxamed Cabdi Sandeere oo inala socodsiinayay warbixintaasi.